mziki.com.
Kimamba, bado nipo nipo, nampa tipa nampa yuni nindo jiko. Nisha tenga mafiga nilete ukuni madiko diko yeah. Nampa na shiba takutwa mara kumi na nawaona people mnavyojipitisha wa ugumbi wa ngumi upande mgoni upande mtanga hatari na maungoni na mpavanga sema hatari nini maba limepanda sema hatari ya kishuka yuna panda mie hatari na kuwa mwepesi na dunda dunda kama kitene.
Mix killer.